Just to come each and everybody to this gospel gathering, John.
Ndi kulandira nsoni tu abale ndi alongo kachigena kunkhumano wa tsiku la lero.
This is another day that the Lord has given us.
Ndiri ndi tsiku linanso limene Mulungu walipereka kwa ine.
For it pleased God to please his dear son so that we should be saved. So it pleased God for his own elect to be unto himself. Because
of this.
This is the second week of following the book of John chapter 19 now.
Unatoni Mungu achiwiri pamene tikuyangana mbuku la Yohane mutu 19 sopano.
And last week we were on the crown of thorns that has been planted by the soldiers and put on his head.
Ndiwo nthawi yapitayi musabata lathali timayang'anatu za chisoni cha minga chimene chinalukidwa ndi asilikali amene anamveka nawo Yesu Khristu kumutu kwake.
We were from verse 1 up to verse 4 whereby it says, then Pilate therefore took Jesus and scourged him too. And the soldiers planted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. 3. And say, Hail, King of the Jews. And they smote him with their hands. 4. Pilate therefore went forth again and said unto them, Behold, I bring him forth to you, and that ye may know that I find no fault in him.
Monga tinaona kuyambira kundimeka ya 1 kufikira pa ndime ya 4 yomwe akunena kuti pamenepo tsono Pilato anatenga Yesu nankwakula. Anamveka pamutu pache namfunda iye malaya chibakuwa. 3. Nadza kwa iye nanena, tikuoneni mfumu ya Ayuda, nampanda kofu. 4. Ndipo Pilato anatulukanso kunja nanena nawo, taonani ndidza naye kwangu kunja kuti kuti sindipeza mwa iye kwa chilonse.
Today, verse 5 downwards.
Verse
5 says, then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said unto them, Behold the man.
Kumwe ndime ya 5 kunena kuti pamenepo Yesu anatuluka kunja atavala kulona waminga ndi malaya chibakuwa, ndipo ananena nawo, taonani munthu uyu.
Here we see whatever was expected to be on Christ has been set forth and has been put on him.
Abantu tikutha kuona zinthu zonse zimene zinaikitiratu pa Yesu Khristu kuti zakonzedwa ndipo zili pa iye.
All the scriptures has been fulfilled that the planted thorns should be put on his head.
Ndiponso malemba akwanirisidwa amene ananeneratu zonena kuti azamveka chisoni cha minga.
And the purple robe has already put on, showing that he is but a servant, not just a man.
Kumanso tikuona malaya achibakuwa amene akuvekedwa iwewe kumuonekera kuti wewe ndi kapolo osangoti munthu wambayi.
Now Pilate is coming out with a man in the purple robe and the planted thorns on his head.
Ndipo Pilato akutuluka naye munthuyo ovala chisoni cha muminga kumutu kwake komanso mkandi wa chibakuwa.
Now Pilate is speaking another thing that is very important. Behold the man.
Ndipono Pilatoyo walankhula mawu enatu amene akumveka ndofunikiranso kwambiri amene akulankhula kuti taonani munthu.
Here Pilate was preaching to the people that look to this man, the only man with a purple robe and a planted thorn on his head.
Because
when we say behold, it means you are stealing the attention of the people to pay attention to the man that you want to speak about. When you say behold, it means you are commanding the people, each and everybody, to leave whatever he was doing. Then he should have a focus on the man that is very useful and worthy to be seen with a positive mind.
Ukamawa uzandu kunena kuti taonani umakhala kuti ukufunitsisa kunena kuti anthu wo asiye zawo zonse zimene amapanga mmalo mwake chinyi chawo chonse ayike pa munthu uyo ndi kuona munthu amene ndi osachimwa kapena kumuyangana munthuyo ndi maganizo awo onse.
So Pilate saying, behold the man, meaning this is the man that is worth everybody to put his own eyes. Behold the man, another person who speaks like that, it's John himself on John chapter
1,
verse
29.
Whereby, verse
29,
whereby it says, the next day John sees Jesus coming unto him and saying, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
Maga Yohane chapter 1 in the Mega 29, you manina kuti, mamake, anaona Yesu, ali mkuza kwa na mwana. Ona ni mwana wankosa wa mulungu, amene ati osachimo la jira dziko la pansi.
Here again, John was preaching that it's only this love that manages to take away the sins of his own, the elect that are living in this world.
Ndiponso apatu tikuona kuti Yohane amafotokozera bwino kunena kuti amene utaona ndi yekhayo amene ali mwana wankhosa amene akuchosa tchimo la iwo amene ndi osankhidwa amene Mulungu anaweza mdziko lapansi.
So if Pilate is letting the people to see the man, John is asking the people to see the man, Christ Jesus. It's that kind of design. It's that kind of design of our preaching. We should let the people see Christ only.
Ndiyo ndo mudadi muone Pilato amakuwa uza kukuna kuti taona ni munthu. Tukuona so Yohane akuwa uza so anthu kunena kuti ona ni mwana wankosa uyu. Mudadi muone mmene momwe ndi mmene uthenga wabwino uliri kunena kuti tikuyenera kungwalozera anthu pa Yesu Khristu kunena kuti masowa yangani ya Yesu Khristu.
This is the design and pattern of our preaching of this gospel, is to let the people see Christ of the scriptures, not elsewhere.
Amene watu ndiye makonzekeredwe kapena kuti makhazikitso aje a uthenga wabwino cholinga chake cha uthenga wabwino ndikungwalozera anthu kunena kuti aone Khristu osati kuina kuli konse ayi.
Christ is the only Messiah, the Savior of his own people, Redeemer.
Yesu Khristu ndiye khaya amene ndi Mesiya komanso iyeyo ndiye mpulumutsi wathu wake okha.
He is the reconciliator of his own people. So according to the scriptures, the plans were that for the Christ to save the people, let all the stages, he must go through those stages and fulfill, and he obey in whatever stage that was expected to go with.
Ndiye kuonga makukonzeratu kwa Mulungu kumene anakuika kuti Yesu Khristu akakhale muomboli kapena mpulumutsi wa anthu anakonzatu dongosolo lonse ndi malo onse amene Khristu akufunika kuti akaduse mmene momo kuti akakwanirise ndipo Yesu Khristu anakhala omvera kufikira kukwanisa zinthu zonse.
So Pilate is asking the people to see the man.
Momwemo apa tiona Pilato akuwafunsa anthu kunena kuti akuwauza anthu kuti taonani munthu uyu.
Now let us see, when the people saw the man, what did they speak?
Ndino taona ni sopa ano na nenti wenele ni limozi kuti mpuyo kwenye na kuti anthu amuona muntu yu analangu la jiani.
Verse 6, when the chief priests therefore and officers saw him, They cried out, saying, "Crucify him, crucify him." Pilate said unto them, "Take him and crucify him, for I fight no fault in him."
Mungadona mpajigeni. Pilato, ananena nao, mtengeni iye inu, nimu mpajige, pakuti ine sindipeza chifukwa mwa iye.
When the people saw Christ in an plaited thorn part on his head with the purple robe, they were furious and asked Christ to be crucified.
Pamene anthu anamuona Yesu Kristu atavengedwa chisoni chaminga kumaso malaya achibaukuwa, anthu edu anayankhula mokuwa mokalipa kwambiri, anakwira naye nkumanena kuti Yesu apachikidwe.
The question might be why Christ was to be crucified.
Mwina funso nkumanena kuti nchifukwa chani Yesu anayenera kuti apachikidwe.
Exodus chapter 12, verse 7 and 13 says.
Tikaona mbuku la Exodus chapter 12 verse 7 kuna 13 yakunena kuti
verse 13, and they shall take of the blood and strike it on the two side boards and on the upper door boards of the houses there wherein they shall eat it.
Ndimeke ya 7 akunena kuti ndipo azitenga mwazi na upake vaputu zambali ndiya pamwamba nyumba zimene adyeramo.
This is the blood of the Lamb, the picture of Jesus Christ, blood upon their houses.
Awatu ni magazi amene anali ankhosa munthawiyo, koma anali chithunzi-thunzi cha ambuye wathu Yesu Khristu amene anali kupakidwa makomo a nyumba za munthawiyo.
Every house had to have blood. It was that blood that was protecting the house.
The nyumba ina iliyose tukali opakidwa ni magazi, ndipo magazi odamera mateteza nyumbayo.
Verse 13 says, and the blood shall be due for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I'll pass over you. And the bread shall not be appointed to destroy you when I split the land of Egypt.
Mfanyake mundima ya 13 akuti ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalamo. Pamene ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu, ndipo sipadzakhala mliri wakukuonongani pakukanda ine dziko la inu.
So here we see that during the time of killing the lamb, there was nobody who was having sorrow or feel pity in his heart, because that is the remission of their sins, because they will be not killed or destroyed because of that blood.
Ndiyo muta kuona kuti munthawi iyi yakupaka kwa mwezi kumene kuoko palibe munthu amene anapezeka opata mwezi makapangisa kuona kuti kapena kutoka.
Even the lamb, if it is crying, whatever, there was nothing that these people would have done, rather just killing it, because there's protection. It is in the blood that is within the lamb.
Ndiye ungakhale nkhosa yoyipa anati izilira kapena mmene imalirira ndi kuchita china chilichonse, anthu wanso analibe mmene akanachitira mmalo mwake amafunika kungoyipa, chifukwa chitetezo chawo chinali mmagazi ankhosayo.
That's why Isaiah is speaking about the attributes and character of the Lamb that speaks nothing, because it is only the one that manages to protect the people from destruction.
The
crying of the Lamb was bringing nothing as a pity in the hearts of the killers, because they know that their salvation is in the blood that is within the love that is moving, that is alive.
Ndeno tukulira kwa nkosa, sikunalibe tantauzo manja mwa antu awa, chifacho nena kuti, magazi antu amena nali mungosa onda, amena nali chitetezo mjamiyo yao.
That's why Isaiah is saying that the lamb, the creatures and attributes of the lamb is to speak nothing before the slaughters, because it is in its blood that makes the people to be served as an atonement.
Ndiyo nchifa chake Yesaya anafoto kuzira bwino kunena kuti zamaonekedwe ni makhalidwe ache a nkosayo zilibe nkanthu mmanja mwa ukuphayo chifukwa magazi onda amene akakhale chotetezera chanthu machimo anthu.
So God is saying that whom have the blood then will be saved.
Chifukwa chake Ambuye Mulungu analankhula zonena kuti iyeyo amene akhale ndi magazi ndiye khale amene adzapulumusidwe.
So let Christ be killed, crucified, so that the blood should be shed for salvation of the people.
Malomo ake kunayenera kuti Yesu Kristu azunzidwe ndi kuphedwa kuti magazi ake wakhale chipulumutso cha anthu ake.
That's why when Pilate took Jesus out before the people to let the people see him, they exclaimed, crucify him, crucify him.
Ichitu nchifuwa chake pamene Pilato anamtenga Yesu nkutulukira naye kwa anthu onkwauza anthu kuti amuone iye, anthu analankhula ndi mawokweza kunena kuti mpachikeni, mpachikeni iye.
They had no pity because it's God who made it that these people should have no pity, because it is in the blood that is within Christ that will make an atonement and save the people from their sins.
Anthu oto analibenso kakale nchifundo chomwe kapena kuti nchisoni chomwe chifanirana kuti Mulungu anachiyikiratu chimene chocho kunena kuti magazi ake a Yesu Kristu ndi amene adzakhale chotetezera cha machimo awo.
So this time was not the time of crying, but the time of doing the work of killing.
Ndeno nthawi imene sinalisoti nthawi yolira koma inali nthawi yogwira ntchito yakupha.
But now what makes the people to exclaim crucify him? It is because in their heart there was nothing good, but they were very evil and wretched before God.
Mumwe moti chimene chinawapangisa anthu awo kuti azikuwa kubala mvula mawoko kuti mupachikeni iye mpachikeni iyeyo. Ndikufanira kuti mkati mwawo munalibe kanthu kena kabwino ayi koma munali zonyansa zokhazokha.
If the true gospel is preached to the sinner, you do expect the sinner to be annoyed and to speak evil of the gospel, because whatever is in the man is very sinful and is very enmity to the gospel.
Ngati uthenga wabwino utalalikiridwa kwa anthu ochimwa, muyembekezere kunena kuti anthu azakhumudwa nawo uthengawo ndi kunyasidwa nawo. Chifanirana kuti mwa munthu ochimwa mulibe kanthu kena kalikonse kabwino, maloma akewo amakhumudwa ndi uthenga wabwino.
It was that enmity that makes the people to exclaim, crucify him, crucify him. Because in the heart, there was nothing good.
Mudani wake ndomwe umene unali mkati mwa anthu umene unapangisa kuti afule maonena kuti mpachikeni, mpachikeni iye. Chifukwa munthu wachimwa mulibe kanthu kabwino.
Number two, we see that the people that were screaming to crucify him were the chief priests, not just mere priests, but I said the priests in high rank were the enemies of Jesus Christ.
Ndiponso chinthu chachiwiri kunena kuti gulu la anthu amene anali kukhala kunena kuti mpachikeni iye, mpachikeni iye, sanali anthu ambayi koma kunena kuti akuluakulu a nsembe, kusonzeza zonena kuti ndi akuluakulu a nsembewo amene anadana na Yesu Khristu.
He shows that the religion will never hear the gospel, but will be the enemy of the true gospel of Christ of the scriptures.
Zomwe zikutanthauza kunena kuti zipembedzotu sizidzagwirizana nawo uthenga wabwino, uthenga wabwino konse ayi, koma mmalo mwake zimakhala adani a uthenga wabwino.
Now the one who is preaching this gospel to the people, if you are preaching the true gospel of Christ from the scriptures, expect the people to be annoyed, even to stone you or to kill you, to oppose you, because what makes them to oppose is what is inside them.
Ichitu nchifukwa chake ngakhale iye amene awalalikirayo olo pamene inu mukulalikira uthenga wabwino muyembekezere kunena kuti anthu azakutsutsani, azakunyozani, chifukwa chonena kuti anthu amatsutsana nawo uthenga wabwinowo.
The gospel, the true gospel, will never be loved by many. It's only the irate that God who gave them the spirit of loving the gospel. But if it is not God who gave that kind of spirit in the person, a person will be an enemy of the Lord, of the gospel, until forever.
You
see, the people is telling Pilate to crucify him, but Pilate is rejecting that, "I want to crucify him. Let yourself crucify him."
Here again
we see the hypocrisy of religion. They act like an innocent people, asking somebody to do the work while they are the one who are doing the exact work. That's why I never trust the region. There is nothing good in the region.
If somebody can come to
you and say that he believes the grace, he speaks about the sovereign of God, whatever, but ask him question, which Christ do you believe? Which Christ do you preach? You see at the end that the Christ, him is believing and preaching, is not the Christ of the scriptures, but the universal Christ of all the people in the world.
Again,
we see here Pilate is saying that I find no fault in him, which means Pilate was just doing what the Lord gave him to, not with his own capability.
Finding
no fault by Pilate doesn't mean that Pilate was holy before God. No. Because there is already scriptures that said, "For all have sinned and come short of the glory of God." And one of the persons who have fallen short of the glory is Pilate himself. But it's only God who is helping him to do the right thing, but in his own he can never do the right thing. This is how God works upon the people. We are very sinful before God, but it's God that just helps us to do the right thing.
It's
more the same with Abel. When he was sacrificing, he did the right way of sacrifice that makes God to accept it. But it doesn't mean that Abel was clean. He was sinful, but God upheld him with his grace so that he should do the right thing. If God be not with us, we are very late, we are very sinful.
ngati mulungu sakhalatu ndife ndife anthu onyansa ndife anthu ochimwa
and in our own we can do nothing that except above God
ndipo pa ife tokha tilibe kanthu kabwino kamene kakhoza kumukondweresa mulungu
is God who did the work and he finishes the work
ndi mulungu mwini tu amene anagwira ntchito yo ndipo imaliza
it starts with God and it ends with God
zimayamba ndi mulungu ndipo zima amamalizanso ndi mulungu mwini
Blessed is the one whom God abhorred with his grace and with his mercy, with his love, that he will manage to preach Christ of the scriptures exactly according to the way God made it to be.
Kumati odalitsika ndiye munthu amene Mulungu Atate wamugwiriziza mchifundo chake ndi chikondi chake ndi chisomo chonse kunena kuti munthuyo akaime ndi kulalikira Yesu Khristu monga mmene alili.
May God help us see Christ of the scriptures whom is revealed to the elect and then we manage to preach him without compromise.
Ambuye tu atithandize kuona Yesu Christ wa malemba amene amachita kuvumbuluka ndi nzimuyo ndipo tikamulalikire iye monga mmene alilipo sasukoneza.
That's why somebody preaches by singing a song. What can Oshawe machines? Nothing but the blood of Jesus.
Ndifachake munthu wina analalikira mkwimba kwa nyimbo imene anayimba kunena kuti chitani chiyani kundiyeretsa ineyo palibe tu kanthu kenako mamwanzi okha wa Yesu Khristu.
Brothers from Kasungu, Brother Austin, lead us a song. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus Christ.
Abale aku Kasungu mutitsogolera nyimbo imeneyo yomwe ilankhula kuti chitani chiyani kundiyeretsa.
Hymn number 5.
Hymn number 5.
Ningundiereza ma diwambuye ye ya ninjia ndi bulu bulu masiwo masiwambuye ye chizi me
sibe tinjo
ko ma
di esa abukira
so
kira so
dina so sindi sifuna kaino ma siwa
ye
yesi anandia
Changa ni cho,
oh my no, masiwa, buye,
Isime
Ichogo Machindi Ele Chale
Chinaso
Sindi Kuna Oma Inu Masi Wambu Ye Sinaso Sisi Sisi Wadu Sisi Wadu Oma Inu Masi Wambu Ye Chito Anga Sindi Tama Sindi Tama Oma Inu Masi wa ambu
so that we might preach him without compromise. Help us understand your word, Father, so that we might preach Christ of the scripture. We understand that in our own you can never manage, because there is nobody who can praise you if it is not you, God, who uphold him with your grace to praise you. We give you glory and honor. We magnify him. Father, bless even our dear brother, who is expecting to preach to the French people. Father, we pray that him preach Christ without compromise, so that exhortations to go to Christ alone without compromise. Bless us all, protect us all. In Jesus' name we pray. Amen.